Nilipa mtunde. JYC, I got you. Counselor Tony Flex.
Turn up music Africa.
Steve-O.
Exclusive from Africa.
Let's go.
Kademo.
Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai.
So, we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So we got two our team, we got two our team.
Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Ina high flow magic ina dinda munga tatu. Wakabudo kunitinga pasai fanani tapu. Visinu vama punchline dili moche wa tatu. Hip hop to my life to me, it's like a passion. Wantu wenzo funa kuti nini kazime. Wenzo funa kuti one day ni kazime. Manje watabwa ni jili nyatena maigwe. Manager say why city ni shipwe shipwe. Shout out kukatemo poni chako rekodin. Sini za kucho someone is a flow attack hotin. Kuti timbe second soni vata vama setin.
Kumwesu tatufu afya maviri viri. Pamuviri pamukata pamuviri nani kane Yashi ya muhudu. Na kudala nizo funa na kublowa. Zinapo haka nizo titira chedala. Ni kudala peva na yamba kubwela. Magrupi magrupi maflosi paflosi. Kunipasa pesha fulu ni kufosi. Na wadiezi sesi kibanika. Kumashozi sendise tichitika. Hit after hit sendise tichitika. Yeah.
Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Mezo kamba na kukrema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai.
We got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So
we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Pepani talo wako panda odini. Tili hai tamwa moko dini. Nikoto busha biti kopanda palafini. Yamuna pawamuna machini. Traditional swaki na menyamo mayenge. Kumutu kabovelo watindine zendi. Kani ya marap ni marap ila kupesha. Ngatini kubia ni mamwesela kunyesha. Pata pama lapa bebu yopa muni chite brazi. Depe muzazi wa kutindine chikali kanzi. Depe ni zanka la panzi ni mwepo na tumanzi. Hututuma lapa tunile tela chipongo.
Haso JYC uone true money. Isetika voka wasala na tsunami. Mawaji ya feki itoke sungani. Stizaleka kupaya ngamufu na fungani. Too many bars like I'm in for manslaughter. Just bought a gun from Zengerman's daughter. Always on the move ngawe na transporter. Ukazipeza mutrack 9 ni rap torture. I've done this for years na yambotoka na imwe. I've seen vouchers, snakes, machule na machimwe. Tapita muvikung hapa manje ndize nsimbi ngoli. Underground uza blower no viting haivi.
We got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So
we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Ra!
So my JY.
Okay, make the noise.
Calabam, Kanselai. Sean, Dami. But I quite see you, Jabe. Your Batista, come to. Don't flex. Monkey, monetize some cheese.
Kademo, mfano, huni, juu ya kuwapiga.